wanauliza hii mtani gani gani kali, tuko na wakali mani, kaeni ndani kama kali, kata mali,
nimepiga kambi siendi mbali.
Wanauliza hii mtani gani gani, imebeba tu masta wakali, yani hapa ndiyo tunakaa uhali gani,
ni kimi nini?
Wanauliza hii mtani gani gani, imebeba tu masta wakali, yani hapa ndiyo tunakaa uhali gani,
tuko nyumbani.
Hapa ni home na sitoki, hey. Na beba hii mtani na sichoki, hey. Nisiwezi kuchakawa na ninoki, hey. Ivas kama gun, keep it talking. Nasema Joe, Joe mindo dawa, so hapa home tuko sawa, siwezi go, bado na gawa, juu hapa mbogi diyo power.
936 skiza na kupendo kiwa simple kibridge na kutoka come shake stick baby ni kupige kuni vile mi ufanya mi umada marapa na venye na kupenda sezi manga mamako come downtown 936 yo them ni poko mlete kwa masonko washa kubali kwenye verse mini jeshi that's why napendo mbaka na mkeshi
kabla nifungue kurasa na omba kwanza kushata na chofanya kina maka that's why chati na fiata anzisha nimalize kwa show huwa na jaza na mini game ni yangu juja alitakasa lete wembe ni tuwe panga utambuwe tushajipanga hibi toka kwa nasti na waka zaidi ya shada.
Wanauliza hii mtani gani gani, imebeba tu masta wakali, yani hapa ndiyo tunakaa uhali gani,
ni kimi nini?
Wanauliza hii mtani gani gani, imebeba tu masta wakali, yani hapa ndiyo tunakaa uhali gani,
tuko nyumbani.
Hapa ni home, ukitaka form ya mandom zina mock. Tuki walkie talk na mambanga kwa stock. Tuna burn moto fire welding nyuma ya ma building, hands to the ceiling.
Ferrari ya nayo kali wataka, toka pire nayo kali wataka, hey. Sijui meponga nini but mina dhani ni mboso. Kimozi kishika sio skiza na kegosh. Mahaga, majaba, mashada,
mbogi noma kitu chekini vingora. Kolo 99 ama teke wanatoka. Bazenga nimekam na mangoto, wakitu cheki wanajaza tumbo jojo. Niko kimo niko home, misi ezi enda chom. Kama diva wameiva na maboys wako form. Luku luku ni awadhi, cheki diglo na maslim. Na kigringo na waspin.
Nitatesa kimi nini hadi siku ntawabo. Eti mburujo ni nani many people na nino. Nana kwa gaiti lafu ikifika kwa maho. Fame na ina bro na mamori ananibo. Kwa ga typical cheki niko fiti bro. Nonyesha viti show cheki munitishi bro. Hot chrome na domi na choma dikona. Natesa of course I can't stand no loss.
Tunawasha nare sima ordinary. Hatuwezi tupa mawe Buddha boss we sare. Call it home bro that's the beat on the beat. Tuna flow kama cheesy uptown.
Wanauliza hii mtani gani gani, imebeba tu masta wakali, yani hapa ndiyo tunakaa uhali gani,
ni kimi nini?
Wanauliza hii mtani gani gani, imebeba tu masta wakali, yani hapa ndiyo tunakaa uhali gani,
tuko nyumbani.
Vila meweza itabidi na mtaka, vila nadondoshe itabidi tumehata. Bring your body back, bring your body down, bubble to the top when nobody wanna stop. Say you want your pussy down and roll with my dick, fuck with the niggas and stop with that dick. Ati ha, oh, down down woku ita diva. Ati up up woku umeiva. Kundi wakushono sinitange mingono. Kundi wakukata hini rungu sinkono. Niupenda slim buda na sinono. Niupenda huda buda na sivera. Niupenda nede vila na uzanga sera. Vile anazikata buda kiwa tupa dewa. Anapenda smartphone buda situdulu. Anapenda game soft man sinduru. Vile analamba uta dhanis karinguru. Yendo teacher buda na yendo mwalimu.
Simba kwenye pori ukini cheki sina ngori kwenye bi. Nina kila kwa makali tutapa. Na mangeos wana die izi miti do. Pass to pass diyo rata ya maboy. I'm a king over iyo kini disrespect. Kutakula makibare ama don reta. Hakuna kupose nuna bang bang kwenye truck. Shori mambo vipi mi niko popo. Kwenye kejo kini cheki mina ban. Mina ban.
vile mi uchil kwa beat. Nika sadafa nani vile ye uchum kwa kit. Nika nataga nani vile ye umada marapa. Nika nataga kani dis na bebesha marapa ndo wanda. Sia bang ni mjei olimbo kiss. Tumbi mina bob ordinary nika tetu na poti jia nudhi mindo don marapa watati. Miba zenga nas jingo pitisha tupati. Kila siku jia bang nipate ikiti. Wachote tunavas kwa poti watapi. Juni mbogi ni ya tan, mbogi ni ya tan bas. Wako tumajan kapepa mina gun bop. Sila nina ban wadani mishetan. Kwa bez apa kimo nipate mina ban.
Kama kawasha turapa ni kondani. Na wakilisha na straki samahani. Kawe hujui minatoka kiminini. Ebulizia kabadoku ni amini. Mkali mkali na sitishiki. Nenda mbali mbali na sishikiki. Kona swali swali uliza fiti. Juu kileta ujinga utapigwa kiki. Kani kupati pati sindo tunacheza kati kati. Bila makasi kasi sindo huo kata kama bati. Ngoma ni safi safi zinakuja joni kari. Sasi mziki ni kazi kazi tunapiga jo bila masharti.
Ishi kiminini basi haujaishi life. Kwenye si uchafuwa maze si who get high. Madem ni wa wrong but si wa shika right. Kuni nani akunye si upende kiwa tight. Fika kinsu pate kwenye si tunavipaji. Wase kukata maji na tupendi utiaji. Mango kwa takupea bila rabo tatiaji. Gizani Israimu kalidai tulambane. Tupatane chuma ilale ndane. Nipite CBD ni kakamye na kakane. Kapendi bale zake ni makale. Kanatoka kiminini na nasikia ni kakale. Chronic.